Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. See, scriptures are the gateways. Scriptures and revelation. Maandiko na mafunuo. They are weak link of the devil. That's what the Bible says. Kila shetani alipokuja kumjaribu Yesu, Jesus had a scripture. So a gateway ya kutoka kwenye changamoto yako, it is only when you have a revelation on a scripture.
Amen.
This is the reason why pastor anakuambia, when we read scripture to one another, we can meditate the word for hours in the phone. And when we do that, we celebrate ourselves because we got weak links. I met the man of God. I told him, come, let's share the scripture. Paka saa tisa usiku. One single scriptures. Tunaipeleka hivi. Tunarudisha hivi. Tunaipeleka hivi. Tunarudisha hivi. Baada ya pale, ghafla nikamwona pastor amenyamaza kimya. Kama mtu aliyeganda. Hawezi kuongea. Hawezi kusema chochote. Hiyo ni saa tisa. Tunaelekea saa kumi. Nikamwambia pastor, mimi nimechoka sana. Naomba niende na niangalia. Nikamwambia pastor, tuondoke. Sijajua aliondoka saa ngapi pale. Aliondoka asubuhi saa moja. But it was a revelation that dawned into us. Nilikuwa namuonyesha jinsi ambavyo mifumo ya kibinadamu inazishika fedha za watoto wa Mungu. I was teaching them what God showed from the mountain. Mungu alionyesha kiwete kwenye mlango mzuri. The Bible says alikuwa ameketi akiomba sadaka. Hakuwa anaomba hela, alikuwa anaomba sadaka. Kwa chochote watu lichobeba kwa ajili ya sadaka, inawezekana ni mbuzi. The man pastor was not taking another thing. He was taking sadaka only. Alikuwa amekaa wapi? Hakukaa sokoni. A strange thing pastor I read again. The man hakuwa kwenye marketplace. The man hakuwa kwa watoza ushuru. You remember Mathayo alikutana na Yesu akiwa kwenye desk lake la kutoza ushuru. The man hakukaa benki, hela ziliko. So it was a system outside of the door of the house of the Lord. Ambayo ina terrorize offerings. Utaka kujua it was a system. Petro anafika pale anamwambia hivi, tutizame sisi. Alafu anamwambia sina fedha wala dhahabu. Imagine this guy was receiving gold and yet it was not enough. Mind you, we as mali wekwa pale tangia kuzaliwa kwake. By this time alikuwa na miaka 38. So for 38 years kanisa lijawahi kuona sadaka. So hali ya kiuchumi ya watu ni mbovu, kwa sababu anasema nitakapoleta zaka zetu nitawafungulia madirisha ya mbinguni. So imagine zaka zote zinaacha kwenye mfumo. When people are in the systems of rent to the extent they use tithe for rent. Hasa nimechoma tu ile fungu la 10 kwa ajili ya kulipia nini? Kodi. Sadaka. When systems of the country attacking mfumo wa Mungu kuwabariki watu. Petro akasema the only way we can deal with this not by continuing feeding the system. Akasema sina fedha wala dhahabu, nilicho nacho ndicho nikupacho. This man, wakati wengine wanafikiri wana hela, jamaa alikuwa na Yesu. Jesus could break any system.
Amen.
Wamesema watu wa aina fulani hawezi kuajiriwa hapo. Jesus can break any system.
Amen.
He can terrorize any system.
Amen.
Leo hii usiku huu kwa jina la Yesu.
Yes.
Tunapasua kila mfumo unaozuia watoto wa Mungu kuingia.
Amen.
Kuweza kuwatoa wana wa Israeli isipokuwa umefanya ritual. Mungu alipiga mapigo yote. But one thing, when the blood was shed, hawakufunguliwa, walifukuzwa. Kuna mtu mapepo ya nyumbani kwao baada ya asubuhi ya leo yatamfukuza.
Amen.
Umaskini utakufukuza, utasema hatukutaki.
Amen.
Kuna wale wanaoomba kutoka utumwani.
Yes.
Na kuna wale ambao utumwa unasema toka hatukutaki.
Yes.
Kuna watu maskini utawaambia hivyo, toka hatukutaki.
Amen.
Hata ukiufuata ukaamua kutumia vitu vyote ukaufuata.
Yes.
Umaskini unakukataa.
Amen.
The more you take it out like you're going to have poverty and poverty is saying no, I don't want you, don't come here. Kuna watu mashetani atawakimbia. Yesu aliingia, anaingia kwenye mji, mapepo anasema hivi, "Hey, umekuja kututesa." Kuna watu mtarudi manyumbani kwenu, wanasema, "Mmekuja kututesa, umekuja kututesa." How about this? You enter in an environment and poverty is saying you are torturing. Katika jina la Yesu Kristo nazitali hai.
Yes.
Hautaonekana na dalili yoyote ya umaskini.
Amen.
Watu wa Mungu, idadi ya watu wanaoniombea niwe maskini ni nyingi kuliko idadi ya watu wanaoniombea niwe tajiri, lakini naomba nikwambie hivi, hata nikijitahidi kuwa maskini, kwa sababu sala za waovu hazisikiwi, na wanaochukia mimi kuwa tajiri ni maskini, na maskini hao ni wapagani. Wapagani wanakerwa watu wa Mungu wanaofanikiwa. Wanakerwa kwa sababu hawajazoea. Tutawapa ambacho hawajazoea.
Amen.
Safari hii sisi ndio tutakaa kwenye nyumba wanazozoea kwa wao.
Amen.
Safari hii sisi tutaendesha magari waliozoea kuendesha wao.
Amen.
Safari hii sisi tutakaa kwenye makampuni waliozoea kukaa wao.
Amen.
Safari hii sisi tutakaa kwenye maisha waliozoea kuyaishi wao.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
kwenye huduma yetu pale. I have sons in ministry ambao wanamiliki sheli kutokea Morocco, Dar es Salaam mpaka Mbeya. Kila mkoa kuna sheli. Na hapa kuna sheli nyingine kutusaidia tumeanza kuichukua njia ya Dodoma. Hii inakwenda mpaka Kigoma. Kila mkoa. Kila mkoa. Waliozoea kuyamiliki wao itajulikana kwamba Mungu wetu
yes
ndio mmiliki na mtawala.
Amen.
This young man, Cheche.
Yes.
This man. Biashara yake imeanza only 6 months. She closed profit of 10 million. Ko ukisikia tunafanya kopoto kopoto kwa sio tumeisha. This man you see here. Huyu brother nisha mkono juu baba. He has a company. They sell water. The whole of Tunduma tumekusudia kumiliki wanayomiliki wao.
Amen.
Hawa ni wale wachache ambao naweza nikakuelezea. Biblia inasema wakati usingetosha. Kueleza na habari za Lugano, za Grayson, za mwingine na mwingine na mwingine. I decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
The last time you lacked money, it will be the last time ever.
Amen.
Haitatokea siku wewe una hela ya kutosha.
Amen.
But there is what it takes. A scripture is a weak link for the devil. Alipomletea jiwe ageuze kuwa mkate akasema imeandikwa. So that was a weak link. Devil cannot survive in the presence of the scripture. He cannot survive.
Yes.
He cannot survive. He cannot survive. Suffocate him with the pandium of scriptures. Suffocate the devil with revelation.
Yes.
Are you listening?
Amen.
Now I was reading the scripture. The Bible says now akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. This is the famous scripture, I believe everybody knows it. Nikamuuliza pastor, hiyo anasema nikaanza kupiga kelele nikashangilia. Pastor akaniambia vipi, najua ushapata kitu hapo. Akanitania akasema tatizo wahubiri wasikizi, mjiandae, mnajiandaa kwenye uwepo wa Mungu. Yaani tuwatengenezee sisi uwepo. Akaambia pastor, unirehemu pastor, unirehemu. Kuna kitu nimekiona ambacho hujawahi kukiwaza. Nikamuuliza pastor, hivi Biblia inavyosema hivi, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Neno la nini?
Ushuhuda wao.
Pastor Sam, naomba nikuulize swali. Mbinguni kulikuwa na ushuhuda gani? Mbinguni kulikuwa na ushuhuda gani? Hawa jamaa walikuja na ushuhuda gani? The Bible says ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Malaika wanakufa. So obvious there was something ambacho hawa jamaa walikitumia as a testimony to attack the devil. So shetani hapigwi na makelele. Shetani anapigwa na argument of the testimony. Hasa kitu ambacho watoto wa Mungu wengi hawakijui ni kwamba shughuli ya shetani ni moja tu. Shughuli ya shetani ni argument. Anakuambia wewe ni maskini. Wewe unasema mimi sio maskini. Wewe ni maskini, unasema mimi ni tajiri. Anakuambia wewe ni mgonjwa, unasema mimi ni mzima. Ni argument. Sasa ukisema hivi hivi kitupu haikai. But when you have a testimony. No, naona kuna watu wajaelewa. My question is still the same. You know, you guys, you think in heaven they had problem. They never had. But you will hear one thing. Anasema hivi, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Alafu anasema na kwa neno la ushuhuda wao. If you pardon me, let's read the scripture and let's see where the weak link is and then we break through.
Amen.
You see the weak link, you win.
Yes.
Manake sasa kwenye kila mlango wa breakthrough, what is needed there is no pressure. That is why sit na panic. Settle down and bless your argument and stay there. Alafu na nione kama Mungu hawezi kujibu hili. Na nione. Mama pastor, nione. Leo tutamwekea tunaingia mahakamani. Tunamwekea shetani ushahidi wa kimahakama. Alafu na tuone kama Mungu alitudanganya akufanya. Kama hakufanya. Lakini kama ni yeye, tunajua anaweza kuduplicate huo mzigo.
Yes.
Let me tell you leo, whatever God did, he can do again thousand times. Nasema hivi, chochote Mungu alichokifanya, anaweza kukifanya tena mara 1000.
Yes.
Haya Mungu aliyotuandikia humu, aliyotuandikia humu, ametuandikia, this is what we call the confidence of the scripture. Ametuandikia haya kwa sababu anajua sioni aibu. Unajua nikikuandikia kama nimefanya hiki na hiki na hiki, najaribu kukuambia hivi, soma ukikiona kitu humo ndani. Si umekiona? Angekuwa hawezi kukifanya. Anasema, hii nimebahatisha mwanangu. Sisi nikakiandika ukasema nifanye, nikakimbia. Wewe unajua mambo ambayo umebahatisha uambie watu.
Yes.
Lakini yale ambayo unajua wewe ni master, unaambia hii nafanyaga, unapeleka profile yako. Profile ya kampuni yako inasemaje? Tunafanyaga hiki, tunasafisha vitanda, tunanyoosha magodoro na kufanya hivi na hivi na hivi. And then when you they call you at the task, you appear with what you delivered them on your brochure.
Yes.
This is the brochure of the company of God.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Chochote alichokuandikia Mungu, he is trying to say, I am not afraid to do it again.
Yes.
Ask me. Try me. So you go to the gate ambalo wamekuwekea wamekuzia, hauwezi kuingia wewe kwenye utajiri, hauwezi kuingia wewe kwenye kupata watoto, hauwezi kuingia wewe kwenye kupata breakthrough, hauwezi kuingia wewe kwenye ongezeko. And then you go there and you say, Mheshimiwa judge, you know God is a righteous judge. Bila sana Mungu ana upendeleo, kwa usidhania atakuja kukupendelea. You have to state your case. Na nisikie anachosema, when you speak these things,
yes,
when you talk these things, we are not joking, we are stating cases. Bwana wetu Yesu jaribu lake hakushinda kwa sababu alikuwa fire, fire, fire. No. He said, it is written. If you can argue, argue it. This is mine. This is mine. Kuna mtu hapa anaondoka na kazi yake leo.
Amen.
Asubuhi hii.
Amen.
Asubuhi hii.
Amen.
Mimi sijui me apply wapi kazi. I don't care. But kuna mtu anaondoka na kazi asubuhi hii.
Amen.
Kuna mtu anaondoka na ndoa yake asubuhi hii.
Amen.
Biashara yake asubuhi hii.
Amen.
Kama ni wewe nisikie amina kubwa.
Amen.
Kizazi chetu akijapoteza brother. Akijapoteza. Mapasa nakumbuka kipindi kile sisi tunakuwa kwenye kasfeta. Tunakuwa kwenye EAGT na TAG. Mikesha Ijumaa wanakuja wamama, wabibi. Cheki mwanangu, unasubiria revival injilini. Mimi nashangaa wahubiri wa siku hizo. Somebody tuombe revival. Mimi siombei tena. Hii ni revival brother.
Yes.
What revival do we need? Mambo ya rohoni hayana software. AI tulionayo kwenye ulimwengu wa roho ni hii. Shando rabasaka toko barabai. Until you are creating another being.
Amen.
We don't have software. Everything this side is hardware. Anasema ombeni nanyi mtapewa ili furaha yenu iwe timilifu. Furaha ni timilifu tu kama mtaomba. Otherwise you will never have complete joy. Utakuwa na raha leo kesho una. Utakuwa na raha leo kesho una. But a prayerful person, you shall master your joy.
Amen.
Now, the question remains the same. Ni ushuhuda gani wa jamaa alikuwa nao?
Yes.
Ambao walimfanya wamkamshinda ibilisi. The Bible states clear. Let's go. Chapter number 12.
Ufunuo sura ya 12.
Revelation. Yes sir.
Ufunuo Yohana kwanza kula 12 kuanzia mstari wa 7.
Mhm.
Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo.
So, naanza nataka uanze kuona. Anasema ametupwa duniani kutoka mbinguni mshtaki wa ndugu zetu. Kwa hiyo yote anayokupata brother ni mashtaka. Uwezi kufungwa kama hakukua na kesi. Kuna mtu ameweka argument kwenye ulimwengu wa roho. Ametoa uhalali kwa nini wewe uwe hapo ulipo. Kwa nini wewe usio na maisha ulionayo? Kwa nini wewe usiongezeke? So ili wewe uweze kuchomoka hapo, you must have a legal reason.
Amen.
For you to come out.
Amen.
Tuondoe kawaida kwenye nyumba ya Mungu.
Amen.
Tuchague kufanya mambo serious.
Amen.
Na tutayaona maisha ambayo watu hawajawahi kuyaona.
Amen.
Anasema hivi, ametupwa yeye mwenye kuwashtaki ndugu zetu. Alafu anasema hivi, nao wakafanyaje?
Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao.
The question is, walipata wapi damu ya mwana kondoo mbinguni? Because by this time Yesu alikuwa hajasulubiwa bado. Hajasema kutakuwa na vita mbinguni, anasema kulikuwa. Maana it's a past tense. Kwa anaelezea kitu ambacho damu ya mwana kondoo bado ilikuwa haijamwagika. So where did they get blood? There is a testimony of the past what has been done, and there is a testimony of the future what is about to be. So these men were hitting the devil by two things. Biblia inasema neno lina upanga ukatao. Kila neno lina agano la kale na agano jipya.
Yes.
Mungu ni alfa na omega. So shetani upanga unakata alfa na omega. Yaani una uwezo wa kutumia testimony ya alfa past. Alafu unaweza kutumia testimony ya siku zinazokuja future.
Yes.
Because God cannot lie.
Amen.
Musa na wana wa Israel hawakufika nchi ya ahadi because God showed the land. No, they had testimony of what is about to come.
Yes.
Are you listening to me?
Yes.
Is somebody hearing what I'm saying?
Amen.
These men fought battles. and won battles, not because of their past testimony. Mind you, they are going to the land that they've never arrived.
Yes.
Wanaenda kwa ardhi ambayo hawajawahi kuifika. Wanaambia tu mnaenda kwa nchi ambayo niliwaapia baba zenu. Mmewahi kuiona? Hapana. So the Bible says, because of the land, Biblia inasema kwa sababu Jesus himself.
Yes.
Yesu anashindaje jaribu lake la msalaba? Biblia inasema kwa utukufu uliowekwa mbele yake. So you are overcoming what is present because of the assurance of the future.
Yes.
You are catching the picture. You see it. You see the reality of it. And you say, with this what I've seen, God cannot lie.
Yes.
It doesn't have to be here. It doesn't have to be here. Abraham hakuhitaji kushika mtoto kuitwa baba mataifa mengi. He was so sure to the extent he changed his name.
Yes.
When I got married, my wife got miscarried of the breast pregnancy. You know what? I gave her names of the children. So nikaanza kumuita mke wangu Mama Wanda. When we didn't have children. When we didn't have children, I started to call her the name of our children. Hata huyo mtoto angekuwa hataki. Unaitwa kwa jina la... Sika mnaelewa. Hallelujah! Do you understand? Yes. Mtu ambaye madaktari ametuambia hawezi, kizazi chake kimelegea, hawezi kushika mimba. Yeah. I used to call her Mama Wanda. The whole year of 2013. 2012, we couldn't get pregnant. The whole year of 2013. Mama Wanda. Hey, Baba Wanda. Mama Wanda. Baba Wanda, Mama Wanda, Baba Wanda. 2014, kabam. Mtoto huyo hapo.
Yes.
While you are waiting for a miracle, when you see it, you live like it.
Yes.
Anasema nao akamshinda. Kwa damu ya mwana kondo na kwa neno la ushuhuda. They were not testifying what happened. Brother, iko reno koshkaliga bahate.
Yes.
They were testifying what is about to come. Your pastor is a witness of what I'm saying. What I'm doing now, testimony of what is about to come. Do you understand what I'm teaching? It is not the testimony of what happened. It is the testimony of what is about to come. How kuigawa bahari ya Sham? Kwa sababu waliwahi kuona bahari nyingine kigawanywa. Hapana. Hapana. They had assurance. He has given us the land.
Yes.
And this is the way. There must be the way. Assurance of the land. To the extent Mungu siku anamchukua Musa, anamwambia Musa pande mlimani kwa sababu anakwenda kufa. You know what happened? Mungu ilibidi amwambie Musa, njoo nikuonyeshe nchi unayoenda. Because the man believed of the land. Ndio ile Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania, waliamini ahadi ambazo hawakuziona. They were promises that they couldn't see and yet they believed. Abraham anapewa nchi na Mungu anaambiwa mahali hapo unapokaa nimekupa. Biblia inasema akaendelea mbele. Kwa nini aliendelea mbele? Warumi anakuja kutuambia kwa sababu alikuwa anakitazamia mji ambao mwenye kujenga misingi yake ni Mungu. Ule wa pale za Usi wenyewe nataka ule. The man saw heaven. He went to heaven. He has never gone to heaven, but he saw heaven. To the extent akapapata bali pale kuwa pake. Do you know what is happening now? Kila anayekufa anaenda kifoni mwa baba Ibrahim. The bosom of Abraham. Manake the city of heaven is named by his name. Why? He captured it. He captured the land. He captured the land. Ko ile kifua ya baba Ibrahim atuzungumzi hii chest. The bosom, the center of the land. Jamaa aliona kiasi kwamba anayopewa hapa akasema huu sio wenyewe, kuna mji nimeuona. Shayo kuambia wewe kuna kazi ya milioni 2, afu anambia sio hii. Niliyoiona mimi ni ya milioni 6. I know a lady in our church ambaye she believed God that she will be a CFO in a certain company. And by that time alikuwa yuko CRDB as a banker, as a normal loan officer kwenye level managerial. CRDB pal. And then he said, "Pastor, this is not my level. I see myself as CFO. You know CFO, Chief Financial Officer. CEO akiwa hayupo huyo ndo anakaimu." Anasema, "I don't see myself lesser. So what do I do?" Mishahara yote ya hii level. She lived with pain. She lived with torture. Sometimes anakosa kodi. Why? Because the whole salary is coming to church. Pastor, nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. She had a testimony. Brother, a month ago, she is now a CFO.
Yes.
Anaitwa Isabella Mambolaswa. She is now a CFO. In a certain company. One respectable lady. I respect her faith so much. You know why? Because to her, it was not something that she could argue. Everything of her, she saw in that position. Some of you are compromising. Ahadi Mungu alizowapa haziko halisi kwenu. Narudia tena ushuhuda waliokuwa wanamshindia. Sio ushuhuda wa kile walichokiona mbinguni. Biblia inasema hivi, ambao ndugu zao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa kuwa walipata nafasi ya kuona kitakachotokea mbele. These guys, they use the blood of Jesus of the future. to overcome the devil of the present. Now, nikuulize swali. Sisi tunamshinda shetani kwa damu ya Yesu iliyomwagwa leo? No, nijibuni.
Hapana.
Hii damu ya Yesu imwagwa leo?
Hapana.
Miaka 2000 iliyopita.
Yes.
Ila leo hii tukisema kwa damu ya Yesu, inafanya kazi au haifanyi kazi?
Inafanya kazi.
Okay. Vipi walioiona miaka 2000 nyayo? You understand what I'm saying? Damu ya Yesu si kwamba imemwagwa saa hii, imemwagwa past miaka 2000 iliyopita, lakini tunaitumia leo, inafanya kazi.
Yes.
Kwa wanda kuniambia malaika wangeitumia ya miaka ile inayokuja isingefanya kazi? So I don't have to win with what I saw. I don't have to use testimony of Daniel. I don't have to use testimony of Shadrach, Meshach, and Abednego. I can use my personal testimony. The picture can be so real to yes. the extent never bring anything.
Yes.
Now akamshinda.
Yes.
Kuna mtu anashinda kikwazo chake leo hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Sema picha iliyoko mbele yangu ni halisi sana.
Picha iliyoko mbele yangu ni halisi sana.
Utajiri nao utarajia ni halisi sana.
Utajiri nao utarajia ni halisi sana.
Now pastor, kabla tujaenda kwenye subira na imani ya watakatifu. Waebrania 6:12.
Waebrania 6.
Nasikia raha ninachokifundisha.
Amen.
Hii ngoma ni AI. We attack the future. What you see in the future becomes so real. So real. Kiasi kwamba hakuna kikwazo hapa katikati. Yaani kuna kitu umekiona mbele. Kiasi kwamba sasa sikiliza. Yaani uko kwenye ajali, gari inabingilika pikili pikili, unaweza sikiliza. Bingilika unavyotaka sifi. Mwae kusikia bahati buku anasema mwenye maono afi. Maana yake ni I'm carrying a vision that you cannot kill. Ndoto za Yusufu, testimony yake, anawahadisia kaka zake, anasema nimeona mnaniinamia. Hakuwa anazungumza kilichotokea jana. Alikuwa anazungumza kitakachotokea mbele. Ushuhuda wa kitaka. Oh boy, oh boy.
Yes.
You have to start to testify.
Amen.
Anza kushuhudia watu.
Amen.
Na leo naambia hivi, unanijua mimi? Mnavyoniona hivi, mimi namiliki kampuni. Nina bonge la kampuni, kampuni langu kubwa. Niwajua naangaika na TRA, natakiwa kulipa kodi. Kodi imepanda, kodi ya kampuni langu ni milioni 10. Hata ukikuangalia na mimi naza Tangu lini? They might laugh, they might joke.
Yes.
But you're overcoming your devil. You're overcoming your pressure.
Yes.
Oh boy. I know a God who called a barren woman the mother of all nations. I know a God who called a barren man a father of all nations. 25 years later. No, anakuwa na watoto. All these days, wanaitwa baba wa mataifa mengi. Not of the present, not of the past. The testimony of the future. So swali la kujiuliza, malaika wanamshindaje ibilisi kwa ushuhuda? Ushuhuda upi? Ametupwa mwenye kuwashtaki ndugu zetu. So they saw. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Na nikukumbushe, ni upanga unaokata. So they used the sword of the future. But also the sword of the past. Chapter 13. Ufunuo 13. Alafu tutaenda Waebrania.
Ufunuo sura ya 13 kuanzia mstari wa 8.
Bwana umeyasikia maneno haya ya Mungu?
Yes.
Umeelewa madudedude hayo?
Ufunuo sura ya 13 kuanzia mstari wa 8.
Mm-hmm.
Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu.
Wait. These people are not speaking of what is present.
Yes.
John is speaking what he see by revelation of the future.
Yes.
Anasema na watu wote walioko juu ya nchi watafanya nini?
Watamsujudu.
Aha.
Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
Mhm.
Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia.
Mwana kondoo alichinjwa lini?
Tangu kuwekwa misingi ya dunia.
Mwana kondoo alichinjwa lini?
Tangu kuwekwa misingi ya dunia.
Kwa damu yake ilimwagwa lini?
Tangu kuwekwa misingi ya dunia.
Kwa damu hii ipo haipo?
Ipo.
So you think Jesus died juzi? God completed everything.
Yes.
So what we call the future to him is the past.
Amen.
Because imagine Mungu anamuingizia Yusufu ndoto ya kwamba huyu atawatawala ndugu. And then hamuingizii kesho, anamuingizia juzi akiwa mdogo. Kitu kitakachotokea miaka inayokuja.
Yes.
So it means whatever that we think it will happen in the future.
Yes.
He saw him in the past.
Yes.
He speak at the beginning.
Yes.
So what we call it is the end, he has it at the beginning.
Yes.
What you call is your job. He's not ni wewe ndio umechelewa. He's not having it here.
Yes.
I wish I had a scale or something to write. Let's say hapa ni 2025, hapa ni 2026, hapa ni 2027, hapa ni 2028. So it is 2028 where you will get your job, where you get your breakthrough. So a prophecy comes here. Unabii utokei hapa. Hapa ndio siku ya kutimia.
Yes.
Lakini unabii unaambiwa hapa 2025 kwamba unachokitaka utakipata baada ya miaka mitatu.
Yes.
Amekionaje miaka mitatu inayokuja? Wewe unadhania kitatokea miaka mitatu? Sio kama kitatokea miaka mitatu. Yeye anacho tangu huu mwaka.
Yes.
Tangu 2025.
Yes.
It is you that will receive 2028. It is you that will receive 20. But if you choose to receive 2026, it's up to you. Because it is there. Ah, nikiwa kama Oyedepo nitakuwa na kanisa kubwa. No, I want it now.
Yes.
If you saw it in the future, it can happen now.
Yes.
God cannot allow any brain have something in the mind that he cannot perform. Ubongo wako hauna hiyo capacity ya kuwaza kitu ambacho Mungu hawezi kufanya. Yeye ndo ameumba ubongo wako. So ameupima, anajua unayowaza yote, anaweza kuyafanya now.
Yes.
What you call of the future, he calls now. Anasema huyataja mambo ambayo hayapo kana kwamba yamekwisha kuwapo, because to him it's not going to happen, to him it is happening now. So anamuita Abraham baba wa mataifa mengi, sio utakuwa, now. Anasema akamuita yeye kuwa baba wa mataifa mengi, yeye aliyemwamini, yeye mwenye kuwafufua wafu.
Yes.
So Abraham hajawahi kuona mfu akifufuka. How comes anasema yeye mwenye kuwafufua wafu? Alimwamini yeye mwenye kuwafufua watu. Maana yake nini? He saw the future that Jesus will be resurrected and he started believing now. Akaanza ku practice resurrection kwenye mwili wa mke wake anaitwa Sara, ambaye tumbo lake lilikuwa limekwisha kufa. This man unamkuta kwenye maisha ya Melchizedek, I mean kwenye maisha ya Abimeleki, akiwa mke wake amechukuliwa, Mungu anamwambia Abimeleki, umechukua mke wa nabii. Na Abraham hajawahi kutabiri. Unajiuliza alitabiri eneo gani? Aliona kifo cha Yesu Kristo.
Yes.
Na akaona Yesu akifufuka.
Yes.
And then he took the resurrection of Jesus that will happen in the future and brought it now kwenye maisha ya mke wake ambaye tumbo lake lilikuwa limekufa. You don't need to take your money tomorrow.
Amen.
You can take it now.
Yes.
I say you can take it now.
Amen.
Your breakthrough, you can take it now.
Amen.
Ngiokili nakwambia ni wewe ndio unaahirishaga miujiza yako. Unadhania itatokea mwezi wa 12. Yaani unaomba huko sasa hivi, Mungu najua utakwenda kutenda. Baba najua utakwenda kutenda. In your mind ni mwezi wa 8. Nimewapa siri ambayo sijawahi kuwapa watu. Hapo ndio nilipowapigia gepo. Hapo ndo unapowaza kwa nini huyu jamaa ni mbona kama ana umri sawa sawa na sisi? Mbona hatua zake kama ndefu? Hatua sio ndefu. Mimi sijataka kesho. Mwambie jina lako. Are you getting what I'm teaching now?
Yes.
Are you getting what I'm teaching?
Yes.
Are you getting what I'm teaching?
Yes.
So what they call it future. Baba wa mataifa mengi. Now, Abraham alibadilisha jina siku ile ile Mungu alimwambia badilisha jina. Yes. Akaitwa Abraham. Abraham. Sarai anaitwa Sara. Hapo. Sio kesho. Sasa bado hajapata mtoto. Don't care. See, what you don't know, we change names before we become what we call ourselves. Yusufu anasema hivi, ninaona ndugu zangu mnaniinamia. Jamani, kulikuwa na masuke. Yamekaa, yamepandana. Baada ya kupandana, nikaona mashuke yote yamedondoka. Alafu ya kwangu limesimama. Ndugu zake. Unajua Yusufu akueleza maana ya ndoto. Ila ndugu zake wakatafsiri. Wakasema, ina maana sisi tutakuinamia yeye, tutakuinamia wewe. So ndugu zake they prophesy. Na kukuonyesha kwamba ule unabii uliwasumbua.
Amen.
It's your choice to pull it now. Yes. Or to wait it for the future.
Amen.
Say, Father, in the name of Jesus.
Father, in the name of
Jesus. I want it now.
I want it now.
So langu nao jiuliza mimi. Malaika wanapata wapi ushuhuda? Mbona malaika hawakuwa na matatizo mbinguni? Malaika waume, kwa sababu huku duniani shuhuda zetu ni nini? Mchumishi nashukuru Mungu, nilikuwa na uvimbe upande huu. Uvimbe umeyuka. Jamani, bwana asifiwe wote mishi kanisa. Kanisa bwana asifiwe. Nimekaa miaka 4 sina kazi, lakini Bwana amenipa kazi. Bwana asifiwe. Pastor, nina ushuhuda. Bwana amenifanyia jambo la ajabu.
Yes.
Nimemuona Bwana alichonitendea 2030, Pastor.
Yes.
Hey! Marekani imekuja.
Yes.
Ulaya imekuja.
Yes.
Afrika imekuja.
Yes.
Yote iko kwenye uwanja wa taifa inasikiliza injili yangu.
Amen.
Ah! What happened? You see, we should normalize to testify what is going to happen. Now, the testimony of what is going to happen, ndio hiyo sasa nyinyi wataalamu wa theology mnaita prophetic word. You prophesy because you are sure God will do it. So prophecy is assurance of the, okay, what is faith? It's assured of the things hoped for, what you hope for, you are assured. So because you are assured, you say it. You testify what you are assured. So malaika wanapigana na shetani. Hawapigana naye. Shetani, tunachukua damu ya Yesu aliyomwaga jana. No. Kuna damu itamwaga. Kwa damu hiyo itakayomwaga tunakupiga. Kwa vile Mungu atakavyookoa wale watu tunakupiga.
Yes.
Na kama walitumia shuhuda zetu. Naomba niseme, nimemaliza matatizo. Kama Gabrieli, kama Mikaeli,
yes.
Wanatumia shuhuda zetu kumshinda shetani wao. Why should the devil be a problem? Shetani yeye mwenyewe anajua akikutana na Tony Kapola, anajua kabisa jamaa ameshamaliza. Amepisha. Ngoja niwaambie watu wa Mungu. Kuhusu mimi saa hizi, sipambani maisha. Sina ninachopambania, nishatoboa. Nawaambia kwa sababu naipambania injili. Siwadanganyi, yani siongee kama ushuhuda wala sitabiri. Mungu ananiona. Sipambani maisha, sina ninachotafuta. Jamani mimi watu wa Mungu niwaambie ukweli. Jamani mimi nina hela. Yaani hizo wanazosema ninazo sio hawajaziona.
Yes.
Zenyewe zenyewe. Sizugi. Mimi namiliki vitu ambavyo baba zangu nimewashinda. Sizugi. Yaani hapa sio kama nawatia moyo au najifariji au nawasaidia watumishi mtiwe moyo. Sasa hizi mimi naishi kwa ajili ya injili, naipambania injili. Muulize pastor anajua mimi naweza nikaenda kwa mahali kuhubiri afu mimi ndo natoa sadaka. Cheche yule pale anajua. There is another church I went to preach the other day.
Yes.
Nikakuta wameweka maturubai juu. What did I do?
Baba. Ukajenga kanisa lao lote pale pale.
Mimi nilijenga kanisa lote. Yaani nilifika mahali nilialikwa kuhubiri. Nimefika kuhubiri hilo kanisa. Just last month, eh?
Yes.
Mwezi uliopita, sio?
Yes, sir.
Nienda na vijana wangu Jumamosi moja. Nikahubiri ujumbe. Kanisa limefunikwa na maturubai juu. Nikasema mimi nihubiri chini ya maturubai? Abadan. Asilani. Baada ya kumaliza kuhubiri nikasema hivi, neema ya Mungu ikiwafikia watu inakuwa kama hivi kwa mfano.
Yes.
Nikawa natoa mfano. Nikasema pastor kwa mfano baada ya leo nikawa nafundisha kuhusu neema ya Mungu kwamba neema ya Mungu ni gharama ambazo ulipia. Nikasema kwa mfano ukitaka kujua nyinyi mna neema. Mfano. Nilikuwa natolea nini? Nikasema mfano, kwa mfano. Pastor gharama ya naomba mwenyekiti wa ujenzi. Akaja mwenyekiti wa ujenzi. Nipe daftari lenu nataka shilingi ngapi? Baba nilienda benki?
Hapana baba.
Nilifanyaje?
Pale pale.
Pale pale niliingia kwenye gari nikatoa hela yote inayohitajika. Kuku nikakusanya mabunda nikamwambia kaba. Kanunua ni vitu. Walienda kununua, ilikuwa ni Jumamosi, walienda kununua, nikaajikiza fundi ajenge usiku kucha. Jumapili yake kesho yake. Yaani waliokuja Jumapili iliyopita, wakitarajia watakuja kwenye mabati. Hawajui kilichowakuta.
Yes.
Siishi kutafuta ugali. Nishamaliza. Yaani hapa nilipo hata mbingu ikiamua kusema hivi nimemaliza kazi na nichukua watoto wangu wataishi bila kufanya kazi. I have already set everything for them. Kwa hiyo sifanyi kazi hii ya injili hiyo watoto wangu wale. I'm already done. The number one school that pays highest fee. That's where my kids are studying. Google kwa muda wako. And for your information, I paid for them for the next year. Yaani I'm not worrying of the today's school fees. I'm paying 3 years ahead. So right now, even if God will take me, my kids will not suffer for 3 years about the school. The house where my wife lives is not mine, it's hers. So even if God is taking me, she have a house. Haya ninayoongea huyu mchungaji ni shahidi kwa sababu he knows everything of mine. Because some of the things yeye ndo anamwambia leo. Some of the things yeye ndo nimemweka kama custom. Do you understand what I'm teaching you?
Yes.
It's not something that we pray about. Oh baba, ninaomba Mungu nisaidie. Unaona hivi ninavyokoma? Hii naomba hii ni kwa ajili ya kanisa. Nishamaliza. Na niwaambie hapa nimejitahidi kuwa mnyenyekevu. Kwa unyenyekevu wote kabisa. Haya magari mnaona sijui yanakuja yanafanya nini? Mimi sinunui. Wala siende kuulizia ili shilingi ngapi. Yaani wale waliotengeneza wanakuja wananiambia hivi, tuna produce gari jingine ambalo ni jipya. Kwa mfano nina post juice ninasema hivi, lipo peke yake Tanzania. Jamani tafuteni. Mbona mkoza? Yanauzwa hapo CMC. Nendeni mkaangalie kama jipo jingine kama lile. Lipo tu la kwangu ndio limebaki la maonyesho. I choose when to drive it. Wanasema tunatengeneza gari la aina fulani, Pastor Tony jiandae. Sasa haya siwezi kuyasema Mkuyuni. Mwingine anasema huyu ananua magari kwa sababu halipi kodi. Mtumishi wa Mungu, mimi nalipa kodi zote. Sina exemption. Hii yote ninayowaambia ni nini? Nimeshinda vita. Sio kwa cha leo. Sio kwa shuhuda. Unajua ukiendelea kukomaa na shuhuda za Shadrach, Meshach na Abednego, ni nzuri sawa, lakini hazina mashiko. Shetani ameshaizoea. Oh, baba uliwatoa kwenye moto. Si unaona wewe umetumia shuhuda za Shadrach, Meshach na Abednego mpaka leo uko pale pale mwanangu. Amen.
Amen. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Kisha nikaona
anasema hapo ndipo penye nini?
Penye subira
na imani ya watakatifu. Kwa hiyo kumbe tunapozozana kwenye shuhuda zetu, tunapozozana kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Nimeona Bwana umenifanya mimi kuwa tajiri. Nimeona, yani ile picha uliyoiona ndio hicho Mungu alichokufanya. Ngangana nacho kwenye maombi. Mwambie shetani hiki nimeona Mungu ameshakifanya kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda huu. Anasema hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu.
Amen.
Kwa palipo na subira na imani ya watakatifu pana ushindi.
Yes.
Waebrania 6 pastor sijakatufukuza. Niwahi kunyang'anywa mimi mic siku moja kwenye kanisa moja. Sasa huyu mchungaji ameelewa EGT. Anaweza akaja kuninyang'anya mic na wajua hawa.
Yes.
Mwamsha huyo kaka hapo, mwambie wokovu uko nyumbani kwake. Mwambie Zakayo leo hii wokovu uko nyumbani. Ehe.
Waebrania sura 6 kuanzia mstari wa 9.
Soma.
Lakini wapenzi, japokuwa twanena hayo katika habari zenu, tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu. Na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile.
Twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile.
Kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu bali mkawe wafuasi wa hao.
Ili msiwe wavivu bali mkawe wafuasi wa hao.
Wazirithio ahadi.
Wazirithio nini?
Ahadi.
Ahadi ni kitu cha jana au cha kesho?
Cha kesho.
Ahadi ni kitu kinachotokea kesho au jana?
Kesho.
Hii wazirithio nini? Ahadi. Kwa namna gani?
Kwa imani na uvumilivu.
Kwa imani na uvumilivu. That's how we fight the devil. Mungu abariki watumishi wa Mungu. Kama hujaokoka, okoka.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.